yatu kyusizemera yabagereza emyaka kubawangala yekitono yatuone tuzaalayo kubwana era yamma bafiira mu bugumba yawetabobolaba abeewalulira mu nguudo n'abamu tebazaalwa batyo biba bisago bye byabagetagetanga bwatyo n'apima akaddako okufuna oba n'okufiirwanga muno mu nsi temuli muwende era tulinze buli ekirimu okusika manya nti ebigirimu biyita tebikuwaliriza ng'olera eggwanga ofubanga n'okumabambi buli lwe weesanga nti waliwo ekizibu bukyayi bwe buvaako akabasa ne tusawagananga ne tubulwa ettembe sitaani tayinza kwekya era buli lukyayiyayo ekigezo ate yatukiza amaanyi kuba kubakemebwa batono nnyo abaguma nywerera we watudda otobuna duniya temuli mirembe musaana obeere ng'abawoogerwako abeesonyi ebyose otobuguka tubyewa wabula katonda abola abasabiriza obubanga omusanze omuwanga yakatu abatakulinako musango omuwa katonda ennyafu ne mwekyokulya okuzingamira watyotayayagala nti yakisaba katonda bambi mulimu n'obuto ennyonga nabwo buli butyo tebulina muyambi ennyo ntebulumirawo obutyo obukoteka mutwa nti belusaba tebabuwa awe butyo tebulinayasirira ffe gye tukolereyo busula ne mu bikaali weeresaako kwolumye bambyoka kasukiro yakombo ogalo musango talina musaasire wabula ensi eyamusika mu kadido okuziŋŋamira watyaba mu bulumi asaana kuwa buyambi bikanga bwabye bigwewaabwe bibawunye emiwabo batubire mu bambi jona busungu temuli muganyulu muno mu nsi temuli mutuufu kiri mu butonde abalamu okusobya toyolesa bukambwe nnootyoweddemu otewuluza ettumbizi sawansi kyogaludde ekyo alisisa ekitala okajjukirenga bonereza ekimala ng'oyo tomyumyula obulumi tewali atetya bonereza ekimala ng'oyo tomyumyula obulumi tewali atetya ezigoba omusajja oleka mwezidde n'ensi efuuka ddala nkisimbako erinnyo kati omwana akozesa ate kitaawe so nno tulinayo akabuli omuli omulamuzi oli esukka obukambwe kitusonyiwa tikukunkumuka maluso ogonye biyidde nange ebyenkatika eby'omuntu okubirya bibaako ennimiro kati gwakkuse mutala ki okuli ennimiro yomujja ebyengera sigambye ogiragenze kati wabula gitegeke eriyaali gyebuuza sebatuuzizza olukiiko kitoyogera bulungi busaza omusango wattamali kuzimbya nti ovuubizeemu bye bakuze ensalayo
ngaguti tuamuru liseru gane yori kuchurura Stampu za tukula umame fetu liziva kuzaru liziva tisiwe Mwemu zitavaze katina fekululi tuliva kuwe mpakula Tijama stampu yoyinu nziza kanga tekuwe musango Balawewe watu nudeno temuka nuramaso mulinde ulinze yoruna kuruli Nkuba netonya nomusana nekwanga Zera siku wadimu nyinyo nyole siku wango matiza Tichitofe kwe tulinali ati umuye kamu kama wafe katunda Ya tuchusizo vude nkuba netonya nomusana nekwanga Awa wazunzevi na wazizevi jani tatamio Tawalia hivyo kumukiro kuhuza huza chiasa zeo Musumba murunjo ya ukule nsoro zane zivamu marungu Yena zitasa waraba wazi unye mnu wabu zirare mirende Bololo mkono kushitafe wame kubabu ze mbisi Nukute kutugowe mofe ukule kuhusi wukwela likirira Munsite murimu endera tulinze ulichiri mkuzika Peyo jeturi nesubi mshikwa shota tututule kuliranga Marundi ya marunje timba ganyemite wawyo patunda Ewa ya waimbo urunji na kukiranza mungwa kapero Mshikwa sheo tuke njagala Nukufasi kutia nyonze wawulo kufira mburu mitia u Seweri nili utunji nili vesa vesa wali Zeranzira mwama nyinga ndia tutene wamba mposha Keka mwenye mwenye wako yesanyuliange Keka mwenye mwenye wako yesanyuliange Keka mwenye mwenye wako yesanyuliange Keka mwenye mwenye wako yesanyuliange